Oi, oi, I'm a VP, more fire, pa, 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 kama ke, unajua ni, yeah, itabidi umerelax, wezi fuck na me, bazi ko stuck kwa jeans, ndo maana na jitrust, wezi fuck na me, bazi ko stuck kwa ceiling, itabidi umerelax, wezi fuck na me, bazi ko stuck kwa jeans, ndo maana na jitrust, wezi fuck na me, bazi ko stuck kwa ceiling. Relax and take notes, as I take shots on who you told the flow to bow. For real you need to grow, come slow, come slow. Fletcher names ni slayer, kitan redda, muban ka hellman, so motherfucker say your players. Unakujua west your jeep, ne ofia toka ni shit. Isi lere ya tips, nuko stuck katik on rapper sticks. Talk is cheap, na yo gangsta si strips, you obviously. Ni hallucinations za kujitep, I'm the, get a hold of your shit. Jwe kwangi ni wire umevuta, nikili unavuta ndo wire. Tuna brains for hire, jubuda, kutumia akili uli. You still skill kondogo, kinitaja na kudere gamer. Na still una issues kama mtoto, na initebo ya kiburu guda. When you courage the cowardly dog, mtoto wa mama wa haria. Bonge la baggage to hip hop, na siogopi kubari mabandia. Brush human jubra, ndo anahitaji na toys. For his only sense of direction in between his loins. Intermedi umerelax, where's the fuck na me? Bazi ko stuck kwa jeans, ndo maana na jitrust. Where's the fuck na me? Bazi ko stuck kwa ceiling, itabidi umerelax. Wezi fuck na me, bazi ko stuck kwa jeans, no maana na jitrust, na jitrust. Wezi fuck na me, bazi ko stuck kwa ceiling. Nda pull up tu kama DJ, yeah. Na kuna doa utatinga. Mtu wangu miondoko ya kikushinda, unalalisha ujinga. Ninja na jiona kajiga, na medico infected na jiggers. Ni mangua tachoma kwa stage, kupiga shows na nishindwa. Offbeat, I saw you utasiesta, na si ukill shows kifiesta. Somebody told me unaseska, so na kutemea kaseska. Na nimesha penfanga na jembe, na dawa za ikasu wende. Jusi dhani ni mouthing na shouting, do itafili yo empty debe. Mr. Dandara panganga, pararishwa ni mchana. Ninja don't touch me ni blanda, isi propaganda ya prama. You couldn't do it, we do it, and we do it, open a kudi, on this walente na tenje, wakubea ni nani ya kubebe. Ako hayo mko ken, ulanlo na itapedi tumken. It's a pain in the ass, and it's to learn some class. It's the joint, na CPMD ume summon. Incredible flames na nakusampo, ndo usav ke example. Itapedi ume relax, wezi fuck na me. Bazi ko stuck kwa jeans, ndo maana na jitrust. Wezi fuck na me. Bazi ko stuck kwa ceiling, itapedi ume relax. Wezi fuck na me. Bazi ko stuck kwa jeans, ndo maana na jitrust. Wezi fuck na me. Bazi ko stuck kwa ceiling.
Oi, oi. Jirangi, jirangi ende kalale.
Touch my hand. LLP.